ya bụ Chineke. After all, ndị nwoke mere nwoke bụ legide.
Ihe ọma amaka, bịa mere ndị mmadụ ihe ọma. Ị mara ihe ọma ị ga-emere ndị mmadụ, mee ya ka ọ dịrị Olise.
Chineke nyere m aka, ọ ga-esite n'amara ibe gị. Gịlịgịlị bụ ugwu eze, anyụkọ mabiri ọgụ ụfụfụ ke mara. Ihe nwoke mere nwoke, ọ bụ lejide. Akala ịkpọchanụ, aka ịkpakpa akali. Mgbe mmadụ kwara onye mụrụ, ọ na-akpọ onye. Onye si eme ihe, ekwesị na-akpọ mama.
Onye na-enye onyinye ka Chukwu na-enye inyere mata ka Chukwu nyere gị ka emele. Maka etelo gba etelo si ihe dị mma na dị mma. Maka etelo gba etelo si ihe dị mma na dị mma.
Chineke nyere m aka, ọ ga-esiri nri na mmadụ ibe gị. Gịlịgịlị bụ ugwu eze nụ anyụkọ mabiri ọgụ ụfụfụ ke mara. Ihe nwoke mere nwoke, ọ bụ lejide. Akala ịkpọchanụ, aka ịkpakwa akali. Mgbe mmadụ kwara onye mụrụ, ọ na-akpọ onye. Ka onye si eme ihe, ekwesị na-akpọ ọnụ ya.
Ihe nwoke mere nwoke, ọ bụ lejide.
kwachano akikpa kwakali mgbe manu kwara onye muru ko na ko ya mgbe manu meri ye di machuku na fu ya mgbe manu meri ye di jachuku na fu ya konye se me ekosi na kwanu ya ayaga yaga yaga ayaga yaga yugo yaga 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 ayaga yaga yugo 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 yaga ayaga yaga yugo 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 yaga ayaga yaga yugo ayaga yaga yaga ayaga yaga yugo
ice water
Chinaka ye nwoke mere nwoke obi bejide akali kwacha no akepa kwakali mgbe mado kwaro onye muru ko na kwoye konye seme ekosi na kwano ya yaga 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 yaga